le magazine parlant de l'environnement.
Lewi dunke en gollangal yorngo ana wodi jogade sembe e leydi manindi hande biwde Tombaktu warde Bamako yimbe yogabe de gelle kolliti wiide ana andani tiidalla o ana darde lamun ko be daruno dum kerdembe
nous constatons vraiment une avancée très
gorngo beydorto milan hono wana gollirde an don bawde habonade dum sa ewi mayongo jaarendi tacci dum mayongo an holla yorngo go mo fu an hani waddo ko waawi e majjun bawdo tuttude ledde tuta hande boyi sannen golleji ngadaka e majjun wana dun wala e haaje mabbe ada wa hebude galle ngardudo ka damgal galle ngal lekki fu wala don yorngo e tawere jaarir bonnori nokkurde buru bande yorngo an jigi kutteyi e ngurnam meden tawene ledde de kanyum gaddanta en kammu misalu fe dabaji gonnodi don di majjan du inogay fu dayanko majjir en dum gonga bangi goto ingel adama remme wittan sa awi lekki sona tinna
les entretenir
famine tan yorngo kany e wal tingol leydi yorngo woni buitugol kulle nafoje gonde e leydi diide tiidallo o mo gonga ko sabbi bini tiidallo o golleji yogaji di kaybataaki na golleji jabbitiide e majjun ko wartata bangal nafaka leydi e ko mo inda leydi fandinam dum beydata yoru ujidi dana mayge kanko mo dunke gollal programmation kany e planification a la grande mille verte o mali do wonko mo sifi hen
le mali est touché de façon
Yorngo Mali il a dou yabbi yorngoji ngadino 77 kanye 84 yorngoji hande di wana ko suppete jungo sabi dum wodi aniye le majjun fe bangal kebal kanyi e gondal fu aniye e majjun hono bitti sukabe di leydi di ko noddirten dawobe leydi sababu majjun woni njaarendi hono annirdon sababuji majjidini ko tawa e waltogol wakkati godungungul sababuji goddi anton hono margol dabaji en bundugul leydi en e golleji leydi ngatantaake hakkilne e ko nande mudum mun fon waylata de bonan leydi kanye fanditi gul bawde gollal lobbal kebal bibbe leydi ni wombe e nokkule jorde de tawe madine nokkuje mutidalla o buri jogade sembe ana anda kayi kulukuru kanye e feccere segu Tombaktu gaawu mina kany e bangi goto kidan e woni region ngaji dogidi liti alaji e ngal
verte des régions d'intervention
tutugo ledde yo gollal lobbal bangal habude e yorngo non hollitiri dunke en gollal ngal dum e tawede yimbe leedi ndika cemminaani ngal gollal nafo wano hollitiri yimbe societe civile o mali do kedo den modugo jakti ko sifi hen
la première des choses
gollal arandewal ngal finata wa meden o wayliti gondal meden waylitike ko bowden wayliti haldude finata wa ngaji waylitike ene yimbe hibbe be gonden be en gonda hollitinde di hakki sukaɓe hande killaka fe hunde ɓe ƴewata fe hunde saka halamasa dekki wonki ɗonki ana wata e lewi dunke gollal leydi ndi docteur Sidi Lamine Bagayogo laamu ko e maliɓe ana kani wadde ko mbawi fo fa golla golleji gaɗeteɗi ñalawma kertanaɗo leydi quinzaine de l'environnement keɗoɗen mo wona tan quinzaine de l'environnement kanɗen domude so tuten leɗɗe ka eɗen kani tuttude leɗɗe lewru fu fa dokken yimɓe heddiɓe kuyan e gollal ngal jaɓa ɗum ɓe mbawa wadde ɗum ɓe kani ekkitade tutude ɗum wawi hokkude en jabuji lobbi e majjun eɗen kani huyande ɗum gaɗen hen jawdi meɗen eɗen kani wirfitade golleji meɗen kiɗɗi margol
leɗɗe
tutugol leɗɗe e tawede dana mayga holliti wiide rafi keɓal ana hani haɓede fa fanɗina yoruji gududuɗi keɗoɗen mo so haala haɓugol e jorgu wiyama eɗen kani famude golleji goɗɗi anton bangal keɓal fa neɗɗo haɓa e tiɗala jawdi day ko neɗɗo moƴƴini e gelle ɗe fa wawa joɗade eɗen kani waɗude golleji goɗɗi e gollirɗe goɗɗe hono cellal kañi e jande ko nandi e mum
ainsi de suite
miccintinde tan yoro godugo joningo sa ɓami temdere fu e leydi ndi deɓe keɓata hen ko o tiɗalla yetti ɗo kadduɗen e yewtere meɗen magazine parlon de l'environnement on jowtama e heɗade ɓe jiiwentere warore